waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wasiirka arrimaha dibadda Egypt Sameh Shukri ayaa maalinkii Axad Cairo wadahadal kula qaatay dhigiisa Israa'iil, taasoo ka mid ah dadaalka ay Egypt ka wado sii xoojinta xabad joojinta Gaza. Isagoo oo toos ula hadlaya Gabi Ashkenazi, ayuu Mr. Shukri ku tuntuunsaday in la qadariyo arrimaha xasaasiga ah ee bariga Jerusalem, masaajidka Al-Aqsa iyo goobaha kale ee Muslimka iyo Kristaankaba. Mr. Ashkenazi iyo madaxdii soo dhaweysay ayaa iyagoo aftaboolka hoostiisa ka dhoola cadeynaya kaamarooyinka ishortaagay. Booqashadan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa noqonaysa tii ugu horreysay in ka badan 10 sannadood. Labada wasiir ayaa wada qaatay fadhi ay kaga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xabad joojinta leecleecaysa ee Egypt ka odayaysay si loo joojiyaba yidhaahdeen dagaaladan sii xumaaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Mr. Ashkenazi ayaa intaa kadib sheegay in ay ka wada hadleen sidii Hamas laysaga hortaagi lahaa inay xoogaystaan iyo sidii shacabka Gaza kaalmo loo gaarsiin lahaa.
I really hope that we will soon restart the flights of Egypt Air.
Waxaan runtii rajaynayaa inay dhowaan dib u bilaabmaan duulimaadyadii Egypt Air oo aanu horumarino xiriirka aanu leenahay annaga iyo Egyptiyaanku. Waa waddanka ugu ballaadhan ee carabeed, heshiiska iyaguna runtii waa mid hanti istaraatiijiyadeed ah, waana inaynu kobcino. Shirku wuxuu ila ahaa mid wacan. Wasiirkana waxaan ku marti qaaday Jerusalem, wuuna aqbalay. Waxaanan rajaynayaa inaan dhowaan ku arko rugta wasaaradda dibadda, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxa sirdoonka Egypt Abbas Kamil ayaa isla axaddii u duulay Tel Aviv si uu xabad joojinta ugu saldhigo. Mas-uuliyiinta Egypt ayaa sheegay inuu Mr. Kamil madaxda Falastiin iyagana kula kulmi doono Ramala inta aanu u gudbin Qaasa, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda Hamas. Isla axadda gelinkeedii hore, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Mr. Benjamin Netanyahu ayaa fadhi sharaf ku qaabilay Mr. Kamil si uu hadlo sidii loogu soo celin lahaa 2 qof oo shiciba iyo meydka 2 askari oo Israa'iiliyiin ah oo Qasa lagu haysto. Wadahadalladan diblomaasiyadeed ayaa yimid xilli waddanka Israa'iil ku jirto xaalad siyaasadeed oo xasaasi ah. Habeenkii tagay, ninka ka soo horjeeda Netanyahu ayaa ku dhaqaaqay inuu sameeyo xukuumad gaashaanbuur ah, taas oo Netanyahu oo ahaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa soo afjare karta. Hogaamiyaha xisbiga Yamina ee garabka fog ee midig Naftali Bennett ayaa taageeray xukuumad midaysan, isagoo sheegay in gaashaanbuurta soo celin doonto waxa uu ku sheegay kelmadda annaga oo buu yiri hubka qarsoon ee Israa'iil tan iyo markii loo gundhigay.
For the government to succeed, we all need all partners in negotiations and
si ay dowladdu u guuleysato, waxaynu dhammaanteen u baahanahay saamilo oo dhan inaynu gorgortanno kadib isxakamayn la muujiyo. Cidna looma sheegayo inay ka hadhaan fikraddooda, laakiin guddigood waa inay dib u dhigtaan ka gungaaridda riyooyinkooda. Waxaanu diiradda saareynaa waxa la qaban karo intii maalin oo dhan lagu dagaalami lahaa wax aan suurtagal ahayn, ayuu yiri. Ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ka dareen celiyey hadalkaas, isagoo oo Mr. Bennett ku eedeeyey inuu shacabweynaha ku maran habaabinayo weedho abuuraya isnacayb iyo kala qaybsanaan.
Think about it. What will it do for Israel's deterrence?
Bal u fiirso. Maxay u qaban kartaa in Israa'iil laga gabado? Sidee bay cadawgeenu inoo arki doonaan? Iran maxaa lagaga sheekaysan doonaa? Maxaa Qasa laga sheegi doonaa? Maxay ka samayn karaan Iran iyo Qasa? Maxaana lagaga sheekaysan doonaa guriga dowladda ee Washington, ayuu yiri Mr. Netanyahu. Talooyinka la soo jeediyey baa waxaa ka mid ah awood qaybsi ah in Mr. Bennett bedelo Netanyahu, laakiin kadib marka mudaxileedkiisu dhamaado uu kursiga ku wareejiyo hoggaamiye dhinaca kale ah, taas oo ah kaltanka lagu heshiiyey. Ilaa hadda lama oga doorka ay awood wadaagtan cusub ka qaadan doonto heshiiskii nabadda bariga dhexe. Sarkaal ka mid ah madaxda ururka PLO oo Ramala ka hadlayaana waxa uu sheegay inaanay xukuumadda garabka midig tii hore waxba ka duwanaan ahayn.
La like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali